unafanya kiutata na utata unafanya nionekane ni mpishi. Wewe sikucheka, it's not funny, kisha choma panga si mpishi. Who can go hala like this? Who can do better than this? Ukisi siwezi kukimbiza jiji, run the series of me. Wakisha usoya mlango na change kitasa, nikisha usoma mchezo na change kuvasa. Niene tene na cheni furam kinyacha. Bebe ni kila kitu mlicho nipa na cheni menesha kinasa. Wako chako trako wapo hata wet play gang we sing. Live or pray for danger of dead and nata. Kila ni kitrop insane. Waka nielekeza na nje uongo, lakini hata spotate. Tafta chako chap to so chako wako, hakuna chako explain. I went number one kila mtu lika. Nikimona mtu na mkoka kwangu kama sito kuja kuifa. Si watch your boy na piga na punchline na piga na mutua. Sisi soa iso type, we fuck with chuba for far. Kamila, tesi, nisha funga mkesi. Uswaze kunifomine na kimodo na nazimia vimo ngepesi. Kusu kupasi, fanyi uchumi, maniga be flying with jet. Ukieto geto, witu mwenye na mboga zingine in case. Tagi ubavu, na pomso, na ushanyua, nataka pesa. Bila ya bunda, wana tapua, ikitu tuifanyi for fame. Ikitu, atuifanyi for fame. So issue, wakipenda matem. Tagi ubavu na poto na ushajua nataka pesa. Bila ya bunda wana tapua ikito tuifanyi for fam. Ikitu, atuifanyi for fam. Ikitu, ikitu, atuifanyi for fam. Ili nipuke weka pesa mbele kama tai. Miuku mtani inaogopeka kama vile niko na chai. Kira rika rina data na mimi mzee katok seka tai. Mziki na bidi unilipe mapene kwa zao ni tai na utai. Watangoja tu dondoke bando nene bado. Mchana na trend kwa peji ya mila dusiku kwa sam misago. Mini kwa town sagui maembe na nokota toto wa beach. Sina chakukio fia ni mungu sota bosi wako ni fish. Yoka chaka zito, Jega si charito. Accent Puerto Rico, name ya billions despacito. Na mea bila mbolea na paru tu I'm getting bigger and bigger. Mimi so mtu wa kumdefine to catch yourself a ball bigger. Shori nyingi na wanangu ruga moja ya mtonyo. Hatukusemi tunapigwa bao na sindikizo na msonyo. Brande nye ataele weki kama inakunye na kataa. Sifuri ni nyingi kwenye invoice lazima ujifanye kichaa. Tagi ubavu na potono ushajua nataka pesa. Bila ya bunda wana tapua ikito tuifanyi for fame. Ikito atuifanyi for fame. So issue wakipena matem. Tagi ubavu na potono ushajua nataka pesa. Bila ya bunda wana tapua ikito tuifanyi for fame. Ikito atuifanyi for fame. Ikito, ikito atuifanyi for fame. Ili do that no my way. Utafika la unikuti, utanione la unikusi. Wakipima ga wanaka, tukipima ga wanaja. Kwa sababu wao ni stupid. Utafika la unikuti, utanione la unikusi. Wakipima ga wanaka, tukipima ga wanaja. Kwa sababu yapo ni na ghetto, ila naishi kwa chati. Nikia muwaga kutoka lezea utasema kabati. Na nkifika club na voshobo kio utasema mchati. Na bo kiwalani la nateka bebe kutoka Masaki. Changanua ye sabati. Moto, goose, kagoma kwenda mbuze. Sikia unaponiona na tazama nyama ujue hapo ni na mchuzi. Chepu kati, clues, progress wanataka news. Wakini tukana na voji chekesha rasema na penda upuze. Na vilo likalili njia na wakiswa na njua na wabadilikia. Push michuma na badilikia. Pesa za mama sosa kuringia. Fanya mchezo los, fanya mchezo na miju mbabovu litakugukia. Tukivuta sana tunavutia, kiminuka sema tunavutia. Walipanga kutuchafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatiri yanga mambo ya kwako watuta kugasi. Wakileta mikuja watu na wachoma na moto wa pasi. Nenda kama best rapper in this town. Nenda kama king of the own these crowns. Nenda kama legend. Nenda kama trees are wheezy. Nenda kama kama kiss brown. Nenda mana nekos reach your vibe. Nenda kama so clean so fly. Nenda kama kiss to the ladies. Wono nasema nenda kama vile mto mbafai. Najua unipende la spani bro. Mwezako ni shama nyumbani do. Ukini onaga suna pata home. Ana bidu tabe na panado. Ana hana do. We coming for you. Panya road. Domana tuli kukata. Kwa sababu when is stupid. Boozy up in the place, baby. Creature Africa, we out here, baby.
Yo, what's up, everybody? This is Young Lunya. I just performed my song, Fame, on Greach Africa. Don't forget to like, comment, and subscribe.